ba re tsanteng re dala ka ofela ka strateng a go le monate e ka ofela re fella strateng a
e dala madame dumela madame a ke re wena madame dumela madame
a tsare ke go bona mo re tsanteng re dala ka ofela ka strateng go le monate e ka ofela re fella strateng a
e dala madame dumela madame a ke re wena madame dumela madame
e ke re ne ri ke tla jalo ka ketel ri tsina jalo ka pinat ri spana jalo ka spanne go le monate yona yo go le monate ba na we go le monate
u seven one di ka basta pina madame dumela me madame dumela me madame dumela me
ha ke di taba tsa strate taba tsa strate
dumela me madame
Nelo on the beat.